jagere ron fa xar señ may do bani bay fata lag baji ne ta ko do yimi bek kuma jagere ron fa xar señ may do bani bay yaay boy kero bo saxa taxawe dakar jal jog